Okay. All right, baby. All right. In the making, of course.
Kama nahisi midomo yako ipo wetu Natamani unikisu dhani mini mwebesu Na mini takudis come tell me nigga please
Easy, sato niko star easy
Wanyamwezi japo tumeza latize
Soto nangazi waza kwetu nanipenda
Moja kwa moja bite chakulemba
Sita kuna kicheche
Wanza mbombo
Uonekani mapepe
Awetu sombosomo
Nasukio na botembea na saidi ukiniangalia
Ni wazi unanzimia
Kata shauri na kuniambia
Mchana unaumia Sipo nambia ni nini unategemea
Unanitege Wana miku ipuwazi umenipenda Wana kifo ipuwazi unanitege Wana miku ipuwazi umenipenda Wana kifo ipuwazi
Buenos dias mama
Josema Usijithi sumie zaidi Josema
Unajipa pressure za bure bisele kuchele
Kakitoto cha shule adabu za kale mbele
Udhani unaweza pendwa na mimi
Au uoga unashindwa
Usotume machizu wangu
Naitaka kwa masikio yangu
Hato kisema dharani
Na hili sikuwa ni changa
Dhumuni nkushushe wasi Kigugumizi kujikwasa sabasi
Sigombane na sister ukatha ni mabu Yote kusema una sita unajipatabu
Kineona unangata lips Na macho ya nazimika Jana na mila
shimu hizi asako
Azima jambi kabla wajamba wenzako
Nafasi wache kulia
Unanitege
Kwa topi sao shika mabega
Na bado nemane tutanitege
Nitendo kama sivioni na bado tunakumwaga
Kama lafuzi za pwani tutafuta mtoto kitanga
Nakupa nafasi kulonga unaogopa
Nikiondoka nyuma unachonga
Unaroboga
Kama maneno siya siki kichwani hainiji
Kuka uji tupeke hailibi haivuti
Siseme na mwili sema na mimi
Vituko sivizimi maneno uniteka mimi
Unanitege
Mwafurahia tu uko aone. Alikuwa akinishika shika huyo alafu.